Heureux celui qui peut
hahirwa ushobora kuvuga atyo n'umutima wose akaririmba n'umutima uhamirijwe rwose.
Le plus beau ciel,
nabisubiyemo,
le paradis le plus magnifique,
ijuru riruta yandi, paradizo iruta izindi, ntacyo byaba bitumariye tutasanze umwami wacu twakunze ngo tumubone imbona nkubone. Mbese twavuga iki tugiye mu bwiza tukahabona ibyo tutigeze tubona? Ndababwira ukuri, ntabwo twanyurwa keretse tubonye umwami wacu.
Ibyo
nabivuze bivuze bijyanye n'iyerekwa Minidata Branham yagize akiri muzima, ubwo yajyanwaga muri paradizo akahabona umubare utabarika wabambaye imyenda yera. Nuko ahita abwira marayika wari umuherekeje ati, ndashaka kureba Yesu. Yabonye abantu benshi bagiye mu bwiza biturutse mu bukozi bwe, yarababonye, ariko ibyo byose ntibyamunyura, ntibyamuhaza. Ati, ndashaka kubona Yesu. Bakundwa, icyo ni cyo cyifuzo cyacu. Twifuza kuzabonana hakurya, cyangwa tuzabonayo benshi. Ariko umunezero wacu w'ukuri, umunezero wacu w'imbere uhebuje, ni uko tuzabona umwami wacu imbona nkubone. Amen. Yohana yabyanditse mu rwandiko rwe ati, icyo tuzaba cyo ntikirerekanwa, ariko nicyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamubona uko ari. Amen. Nkuko biri muri Yohana wa mbere
umurongo wa mbere.
Bakundwa, uko ibyo bihebuje ntitwabasha kuyisobanuza amagambo, ariko binyuriye mu kibwirizwa turifuza yuko abashyize ibyiringiro byabo mu Mana bazaba bahari urya munsi, ntihagire ubura. Rero icyo kibi cyifuzo cyacu n'intego yacu twese.
Qu'il y a des requêtes de prière très particulières.
Ubwo iki kigoroba hariho ibyifuzo byo gusengerwa bidasanzwe byihariye, kandi tukaba tuza gusengera abarwayi bihuye n'uko ibyanditswe bivuga. Ndashaka gusoma ibyanditswe
déjà la foi de ceux qui s'avanceront pour la
prière. Bikomeza byongera kwizera abaza imbere gusengerwa. Amen. Ayo magambo yanditswe muri Mariko mu gice cya 11 uhereye ku murongo wa 20. Mariko 11 umurongo wa 20. Bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda babona wa mutini wumye uhereye ku mizi. Petero yibutse ibyawo cyangwa se ibyari byabaye, aramubwira ati, mwigisha, dore wa mutini wavumye wumye. Murongo wa 22, Yesu aramusubiza ati, mwizere Imana. Ndababwira ukuri yuko
et jette-toi dans la mer.
Umuntu wese wabwira uyu musozi ati shingo kutabwe mu nyanja. Ntashidikanye mu mutima we. Yizeye yuko icyo avuze gikorwa.
Il le verra.
Yakibona gisohora.
Verset 24. C'est pourquoi je
Murongo wa 24. Nicyo gitumye babwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima mwizere yuko mwamaze kubihabwa kandi muzabihabwa muzabibona. Murongo wa 25.
Si vous avez quelque chose contre quelqu'un,
kandi nimuhagarara musenga hakaba hari umuntu wabagiriye nabi mumubabarire kugira ngo so mu ijuru nawe ababarire ibyaha byanyu. Murongo 26. Ariko nimutabababarira abandi so mu ijuru nawe ntazabababarira ibyaha byanyu.
Hano
harimo ibitekerezo bitatu cyangwa bine by'ibanze byavuzwe bijyanye n'isengesho Imana yasubiza yasohoza ibyo risaba. Bwa mbere, mbere yuko dusenga dukwiriye kubabarira abantu bose n'umutima wose nk'uko Imana yatubabariye muri Yesu Kristo. Ntabwo dushobora kubeshya Imana. Dukabije twakwibeshya ubwacu, ariko ntitwabeshya Imana. Niko rero ubwo bimeze bityo twifuza yuko twagirirwa ubuntu maze tukabasha kubabarira n'umutima wacu wose tukabarira byose abantu bose. Kubw'imbabazi z'Imana twahawe natwe dushobora kubabarira n'umutima wacu wose kandi tukababarira n'umutima wose rwose. Ibyo niyo ntambwe ya mbere igana ku isengesho rizamuka rikagera ku ntebe y'Imana kandi rikabona igisubizo imbere y'Imana. Mbese ni kangahe twasenze ntidusubizwe tugashakisha impamvu tukazishakisha mu isi hose ariko tutazishakira aho ziri koko. Turashimira umwami kuba mu biriho byose mu bibaho byose ivuga ibikwiriye, itanga inyigisho zikwiriye, itanga amabwiriza nyayo. Nta na rimwe yigeze idusiga nta gisubizo, afite ikibazo kidafite igisubizo. Rero mbere yuko dusenga dushaka kubabarira tugiriye nabi bose. Hano haravuga ku murongo 25 muri aya magambo ngo kandi nimuhagarara musenga. Rero mbere yuko duhaguruka ngo dusenge, mu gihe twitegurira gusenga dukwiriye kubanza kwisubiramo tukisuzuma ubwacu tukababarira n'umutima wacu wose, bityo tugakingurira inzira isengesho rishobora gusubizwa. Nk'uko hano havuga ku murongo wa 25 hakaba hari umuntu wabagiriye nabi hakaba hari uwo mufite icyo mupfa mumubabarire kugira ngo so mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu. Igihe cyose tukibaraho ibicumuro abaducumuyeho abatugiriye nabi mu gihe tukibabaraho Imana nayo izatubaraho ibyo twakoze imbabazi tugirirwa n'Imana zingana cyangwa se zituruka ku buryo tujya tubabarirana ndetse tukababarira n'umutima wacu wose ibyo icyaduha tukabihabwa uyu mugoroba kuko twifuza yuko ijambo ry'Imana rihamirizwa kandi turashaka kubona ko Imana ihamiriza ijambo ryayo ikagaragaza mu mbaraga zayo no mu bwiza bwayo twese tuzi yuko ikibazo kitava ku Mana kuba Yesu Kristo uko yahoze ariko ari adahinduka ntabwo ibyo byanditswe muri Bibiliya gusa byanditswe no mu mutima wanjye byanditswe no mu mutima wawe turabyizera n'umutima uhamirijwe rwose ariko uko kwizera gukwiriye guherekezwa n'imirimo n'ibikorwa by'Imana mu byo tubwirwa hano muri Mariko 11 tubwirwa nanone yuko ibyo dusaba dukwiriye kubivuga dukwiriye kubyatura kandi bizaba mu byukuri Umwami yabwiye igiti kitari gifite imbuto ati teka ryose nta uzigera arya ku mbuto zawe ku murongo wa 14 muri Matayo 11 ngo mukiye bwa noneho Petero wa undi wabaga yitegereza ibintu byose ari ibintu byose Petero yabwiye umwami we ati mwami mwigisha cya giti wavumye ejo hashize cyumye uhereye mu mizi yabonye imbaraga z'ijambo ryavuzwe rimeze nk'itegeko umusaruro wabyo w'ijambo ryavuzwe wari uri imbere ye maze aratangara nuko umwami ahindukirira abari bamuherekeje bose maze aravuga ku murongo wa 22 ngo nuko Yesu arabasubiza ati ntabwo Yesu yasubije umwe ntiyasubije Petero gusa yasubije bose uyu munsi nabwo twese aduha igisubizo kimwe mwizere Imana Amen. Bakundwa twumvise bihagije neza yuko atari impano ndetse si abafite impano sibo bakoreshwa n'Imana bonyine ahubwo ibyiringiro byacu no kwizera kwacu tubishyira mu Mana no masezerano yayo yatanze maze ku murongo wa 23 akavuga ati nukuri ndababwira yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja ntashidikanye mu mutima we ahubwo yizeye n'umutima we wose yuko ibyo avuze bisohora yabibona bisohora ibitari byagaragara imbere y'amaso ibidafatika utakoraho tubyizera nkaho bimaze biri kugaragara amaso nkaho bikorekaho kuko Imana yumvise gusenga kwacu ikaduha ibyo twayisabye Amen nuko rero tuzasubizwa kandi tuzahabwa ibyo twizeye ibyo twasabiye ibyo twasenze ibyo twatuye mu kwizera ku murongo wa 24 ngo nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mu masengesho mwizere gusa ko mwamaze kubihabwa kandi muzabihabwa koko Amen nk'abantu akenshi tuba dushaka kubanza guhabwa kwakira hanyuma ukabona ukizera ariko inzira yo kwizera byukuri koko ni inzira yo kwizera ijambo riranabivuga tugomba kandi dushobora kwizera tugomba kwizera ko twamaze kubihabwa twamaze kubyakira bakundwa ni mwe tubwira mwebwe abagomba abashaka kuza hano imbere abari buhaguruka no muzana imbere ubwo dusenga ni mwebwe dushaka gushimangira no guha uburemere ibyo umwami yavuze ntabwo ari amavuta yo gusengerwa dukoresha si ibiganza byacu bidafite icyo bimaze tubarambikaho ntabwo ijwi ryacu ryaba rikomeye ryaba ryoroheje rifite intege nke si ryo rifite rimaze ahubwo ni kwa guhamirizwa kw'imbere mu mutima yacu ku ijambo ry'Imana aho niho Imana igaragarira ko ari y'ukuri mu byivuga byose no mu byikora byose ntitube tuza dushaka kureba ko biza kugenda cyangwa bitagenda ahubwo kuko ari Imana kubera ko turi imbere y'Imana tuza dufite kwizera tuje kwakira gutahana igitangaza cy'Imana by'ukuri umwami ni koko ya shyizeho uburyo bwo gukora ibintu muri rusange abizera basegwa amavuta bakabasengera kandi byanditswe byera bivuga yuko bivuga ngo isengesho ryo kwizera rizafasha umurwayi kandi umwami azamuhagurutsa amen uko muri Yakobo 5:15 isengesho rifasha umurwayi ariko umwami niwe umuhagurutsa ibyo biroroheje rwose kandi birumvikana rwose mbega uko amagambo y'Imana ahebuje atangaje muri byose buri ngingo yose yo mu byanditswe byera irasobanutse bihagije kandi ivugwa bihagije mu ijambo ry'Imana ku buryo n'umupfu n'umusazi atabasha kwibeshya n'umunyabwenge w'icyo atabasha kwibeshya umuntu iyo yibeshye iyo yishutse nuko aba ari umunyabwenge nshaka kuvuga ko ari umunyabwenge kubwe aba yumva ko ari umunyabwenge kuko Imana ivuga muri Yesaya 35 ngo ndetse n'abapfapfa ntibazayoba iyo umuntu yayobye nuko muri we yiyumva ko ari umunyabwenge ariko twebwe ntabwo turi muri abo twebwe twishingikiriza Imana kandi ibiterane bibiri biheruka byashize turabyibuka tukanezerwa twumvise ubwiza bw'umwami kandi twumvise twabonye n'igikorwa cy'umwuka w'Imana kandi ndatekereza yuko abantu bose bakeneye gukira bakwiriye kumenya yuko gukira kuva ku Mana mu byanditswe bivugwa nk'umutsima uhabwa abana mbese ibyo mwarabibonye wa mugore yaraje aza azanye umwana w'umuhungu umugore utari wo mu bwoko bw'Abisirayeli asaba umwami kumukiza maze umwami aravuga ati ntabwo bikwiriye kwenda umutsima w'abana umugati w'abana ngujugunyire imbwa nk'uko biri muri Matayo 15:2 maze uwo mugore bwa mbere byaramutunguye byaje kumutungura ariko yabonye igisubizo cyiza maze aravuga ati mwami ndetse n'imbwa nazo zigaburirwa utuvungukira tuva ku meza ya shebuja amen yamenye yuko ndi umunyamahanga kandi imbere nkaba mutizera, ntabwo mfite uburenganzira ku migisha y'ubwoko bwa Isirayeli, ariko niteguriye no kurya ubuvungukira bugwa buva ku meza yawe. Amen. Bakundwa, uyu munsi by'ukuri dushobora kuvuga yuko tudategereje ko hagira utuvungukira tugwa tuvuye ahantu, ahubwo twicaye nk'ubwoko bw'Imana ku meza y'umwami ateguwe neza, kandi dushobora gufata ibintu byose Imana yateguye ku meza, twabifatana kwizera kandi ni ibyacu. Amen. Ntabwo turi abasabi, abantu basabiriza, ahubwo turi abahungu n'abakobwa b'Imana, turi ubwoko bwo mu bwami bwe, ndetse abo mu muryango we, abo mu nzu ye. Amen. Ubwoko bw'abami n'abatambyi. Umuririmbyi araririmba ati, hano mu isi nta muntu n'umwe ubona icyo tuzaba turi cy'umunsi umwe. Twambaye mu buryo bubabaje kandi tubabara kwinshi, ariko umunsi umwe bizagaragara. Bakundwa, katuvuge muri make. Umwami arashaka guhamiriza ijambo rye. Mu ruhande rwe, mu ruhande rw'umwami, ibintu byose byararangiye, byarakozwe. Nibyo, ku bijyanye n'umwami n'umukiza wacu Yesu, umuhanuzi Yesaya yavugishijwe n'umwuka muri Yesaya 53 ngo yakomerekejwe, yashenjaguriwe ibicumuro byacu, kandi igihano kiduhesha amahoro cyaguye kuri we, kandi mu bikomere bye yaradukijije. Amen. Mbega twakwikiriza amen kuri ayo magambo. Amen. Iryo ni ijambo ryera ry'Imana. Hano ntabwo ari ikibazo cy'umuntu ukora ibitangaza, ahubwo hano ni ijambo ry'Imana twizera n'umutima wose, kandi dushaka ko rihamirizwa muri twe, dushaka ko rihamirizwa hagati muri twe, kwa ari ry'ukuri rigahamirizwa uyu munsi. Kandi nk'uko teranye mu kwizera imbere y'Imana, abegera imbere bose bazabona ko Imana ikiranuka, kandi ko ijambo ry'Imana ari ukuri, kandi ko ikiza kugeza n'uyu munsi. Amen. Izina ry'Umwami rihimbazwe. Reka duhaguruke noneho dusengere hamwe. Kandi ndasaba yuko abashakaga kuza imbere ngo basengerwe nibaze mu gihe dutangiye gusenga, dutangira gusenga.
Nous avons lu ta parole.
Data wo mu ijuru, twasomye ijambo ryawe, kandi kuri twe rirera kandi ni ry'igiciro. Ni ijambo kwizera kwacu gushinzemo. Mwami, nta kindi twakora kitari kubura amaso tukagutumbira mu kwizera. Washenjaguwe kubera ibyaha byacu, wakubiswe kubera uburwayi bwacu, igihano kiduhesha amahoro cyaguye kuri wowe, kandi ibikomere byawe abizera Imana bose byarabakijije. Haleluya. Ibyo turabigushimiye, kandi izina ryawe ryera ry'igiciro turarishimiye. Haleluya. Mwami waremye, wagaragaje, watanze ikirere cyera cy'amasengesho. Mwami mukundwa, manuka wowe ubwawe ugendagende hejuru yacu mu mwuka kandi hamiriza ijambo ryawe mu bantu bose tuza gusengera mwami mukundwa kutizera kose gucike gukugweho gushidikanya kose uburenganzira satani afite bwose cyangwa ibyo satani yishyuza byose mu bugingo mu mubiri mu mutima byose yarabitakaje kuko Yesu Kristo yishyuye ikintu gikomeye cyane. Amen. Mwami turagusabye ngo muri uyu mwanya utange imbabazi uduhe no kubabarira abaducumuyeho bose. Mwami niba haba hakiriho akantu kariko kose dushinja undi muntu ari wese, mwami ubu nonaho gakureho mana ikiranuka kugira ngo ijambo ryawe ryere kubura imbaraga, ryere kubura gusohoza gusohora, ahubwo rihamirizwe ni ijambo ryawe rihamirizwe n'imbaraga zawe. Amen. Mwami ukorere mu iteraniro ryose by'umwihariko hano aho dusengera abarwayi. Turagushimiye kuba kwizera kwazamutse ubu kukaba gukorwa. Mwami niba abaje imbere bose bashije kwatura mu kwizera ibyo bari gusaba bagahamirizwa mu kwizera ko babihawe, icyo gihe ibyo barabihabwa. Mwami turaguhimbaje, turagushimiye.
Alleluya,
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 alleluya.
Amen.
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 Amen. Turicara. N'umutima wose ndashimira umwami ibyo yakoze kandi ndabashimiye kuba twese duhuje umutima twamuritse imbere y'Imana ibyifuzo n'ibibazo n'ibihangayikishije bene data na bashiki bacu. Igihe cyose tudakeneye ubufasha buvuye ku Mana, tudakeneye gukira uburwayi cyangwa ikintu icyo cyose, ntabwo twashobora kubona uburemere bw'abari mu bibazo. Bakundwa, nk'uko umwami wacu yabivuze, tukababarana biturutse ku mutima koko kandi tukikoreranira imitwaro kugira ngo dusohoze itegeko rya Kristo. Nk'uko biri mu Galatiya 6:2 havuga iby'umwami wacu mu rwandiko rw'Abaheburayo mu gice cya 2 ku murongo wa nyuma havuga ngo yahindutse umutambyi mukuru ukiranuka kugira ngo abashe kujya ababarana natwe mu ntege nke zacu zose. N'Abaheburayo igice cya 4 ku murongo wa 15
dans son ministère terrestre que le
peuple by'umwami wacu mu bukozi bwe hano gwisi
si celui qui a dit
avuga yuko
en santé ne peut pas compatir au sentiment de celui
bakundwa niba abantu umuntu ufite amaso abiri akaba adashobora kubabarana n'umuntu udafite amaso, iki gihe umwami aracyafite ikintu gikomeye agomba gukora. Umuntu aba afite amatwi abiri mazima ariko akaba atabasha kumva muri we udafite amatwi uko amerewe, iki gihe umwami aracyakeneye kugira ikintu akora muri twe. Bakundwa, dukwiriye kugera aho urugingo rumwe ruba rufatanye n'urundi cyane ku buryo dusobanukirwa ibyo Pawulo yavuze mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 ngo iyo urugingo rumwe rubabara umubiri wose urababara Abakorinto ba mbere 12:26 ni ryari tubyumva birahagije gusa ko wababaza aka gatoki gato ubwo uburibwe ubwo babare bwumvikana mu mubiri hose mbese ni ukuri cyangwa si ukuri uko niko bikwiriye kumera no mu buryo bw'umwuka niba urugingo rumwe rw'umubiri wa Kristo rubabaye habe no kubabara gato dukwari dukwiriye twese kubyumva kumva ubwo ako kababaro urumwe wese akamenya ibikeneye kwizera yuko amaherezo umwami azageza itorero aho ryahoze kwitangiriro muri rwa rukundo rwa mbere rutunganye itari mu nyigisho gusa no mu bumenyi ahubwo mu buzima mubiriho yose yo mu buryo bw'Imana yari yarahawe itorero kwitangiriro dukwiriye gusiga ibintu byose buryo ni bumoso ibintu byose byaba imbogamizi byaba inzitizi maze amaso yacu tukayahanga Yesu wa wundi warebye muri twe kwizera akazana gutunganya duhamirijwe rwose ko ibintu byose azabikora neza turashimira cyane ijambo rye kuva hano hari mushiki wacu ushaka kubatizwa
Permettez-moi
mon mundire mu minota mike rwose mbashe
ou de me référer
kuvuga cyase ngaruke ku mirongo mike ya Bibiliya kugira ngo
qui ne le savent pas encore ou qui ne savent
abanye baba batabizi baba bataramenya uburyo mubatizo wa Bibiliya ukorwa bamenye uko nabyo bigomba gukorwa Nizere ibyo mbabwira ntabwo dutandukanye n'abandi kwera ko ari uko tubishaka mu by'ukuri buri muntu wese aba ashaka gukurikira abantu bose gukurikira abantu benshi ariko ntabwo byari umwanzuro wacu ntabwo yari amahitamo yacu twahisemo ahubwo ni Imana yacu yatugiriye imbabazi amen tuzi yuko muri Matayo 28 umwami yatanze itegeko ryo kujya mu isi hose bakamamaza ubutumwa bwiza bakigisha amahanga no kuya no kubatiza no kubatiza ibyanditswe muri iyo mirongo ni nabyo abantu mu kutamenya kwabo babihinduye babikozemo ibintu byinshi nk'abantu ntibakora ibikwiriye kugira ngo mvuge ndase ku ntego kandi mvuge muri make hano hantu twizera yuko Petero Paulo intumwa zose twizera ko zahawe n'umwuka wera guhishurirwa ibyo guhishurwa kw'ibyo umwami yavuze muri Matayo 28 ku munsi wa Pentekote Petero yuzuye umwuka wera yabwirije ikibwirizwa cya mbere ahamagarira iteraniro kwihana aravuga ati buri umwe wese muri mwe abatizwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo kugira ngo mubabarirwe ibyaha byanyu uko niko byanditswe mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri ku murongo wa
baptisez-les dans le nom du Père du Fils et du Saint-Esprit
Ati mubabatize mu izina ry'umwana izina ry'Imana Data n'umwana n'umwuka wera abigishwa basobanukiwe neza ko ari rya zina Imana yishuyemo nka Data n'umwana n'umwuka wera mu isezerano rishya kugira ngo tubone agakiza Amen ni izina rya Yesu uzamwite Yesu kuko ari we uzakiza ubwoko bwe ibyaha byabwo Matayo igice cya mbere 21 Imana yaratwihishuriye ku
ce nom.
Ngira ngo tubone agakiza muri iryo zina. Kubwo agakiza muri iryo zina. Mbabajije ngo izina rya data ni irihe? Ry'umwana n'umwuka wera.
Alors vous devriez me donner une réponse.
Rero mwakagombye kumpa igisubizo. Ntabwo mwasubiramo ibyo nabajije. Mugomba kumpa igisubizo. Kandi abigishwa bahawe igisubizo. Izina riruta amazina yose ngiye n'iryo. Umwami wacu yaravuze ati naje mu izina rya data none ntimunyakira kandi ntimunyakira ntimunyemera ariko umuntu undi aramutse aje mu izina rye bwite muramwemera cyangwa se mwamwemera maze akavuga ati data barindire mu izina ryawe wampaye maze agasenga ati izina ryawe uri ihe icyubahiro maze ijwi rirumvikana riravuga ngo nararyubahirije kandi nzongera ryubahirije amen twashoboraga gufata umurongo wa bibiliya umwe ku wundi ariko keretse gusa duhawe umucyo n'umwuka w'imana atari ibyo ntabyo twabona ariko iyo wahawe umucyo biroroshye mubabatize mu izina rya data n'umwana n'umwuka wera kandi iryo zina ni umwami Yesu Kristo nicyo gituma by'ukuri intumwa zose haba i Yerusalemu haba i Samariya haba i Kayisari igihe Pawulo aba arigiye Petero abizaga mu rugo rwa Koroneliyo cyangwa se Pawulo mu Efeso abayuda cyangwa se abasamariya uwo ari we wese aho ariho hose ntacyo byari bivuze bose ba bigishijwe bamurikirwa n'umwuka umwe babatizwa mu buryo bumwe Pawulo abishimangira mu Baroma igice cya gatandatu ku murongo wa gatatu akabishimangira muri aya magambo Baroma gatandatu ku murongo wa gatatu ati muzi yuko twese ababatijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe nashobora kubazanira igitabo kivuga ku mateka ya y'itorero amateka y'itorero gifite impapuro zirenga 800 havugamo ko kugera mu kinyejana cya gatatu amatorero yose yabatizaga mu izina ry'umwami Yesu Kristo uhishurirwa kumwimerere kwarazimiye ariko noneho uhereye mu gihe cy'ubugorezi amatorero yose yakurikije imigenzo murebe iryo jambo ubugorozi imigenzo ntabwo bamenye yuko ari wa musemburo wa kera w'abaroma kandi uyu munsi ndababaza ni igiki kiboheye hamwe amatorero arenga 300 y'abaprotestani n'amatorero yigenga ni iki kiyaboheye ku itorero mama wayo imikorere n'izanyishe za kera kandi bashingiye ku mubatizo ntago baranduye imizi ya Roma barasohotse ariko bagenda bajyanye ibintu byinshi none
de nous vous êtes bien
mugabo aravuga ati muri abacu muri muri twe ibiganza byacu atige amaboko nimuze mwese ariko n'isi hariyo ubwoko ariko mugeni umwana n'intama bitirwa izina ryo mukwe wabo niba rero umwami Yesu Kristo yarabaye umukwe w'ubugingo bwawe icyo gihe izina rye rigomba kuba kuri wowe rero icyo gihe ntabwo bikiri imvugo y'ubutatu cyangwa se ubundi bwa bwose imana ihimbazwe iyo mvugo ikoreshwa amatorero yose mubakonikoni mu bapfumu ahantu hose bakoresha mu izina rya data n'umwuka wera
qui ont été témoins de ces choses.
Je demandais. Navuganye n'abantu bara bahamya bibyo. Ndabaza nti se nta kintu mwabonye. Muzi cyo abantu bavuze. Baravuze bati
Et même ces trois grands noms ont été
cités. Ari imana ndetse nayo mazina atatu aravugwa.
Autant du soir.
Umwami imana ishimwe ihimbazwe kuba mu gihe kimeruka.
L'heure de minuit.
Mbere yuko igicuku kigera. Umwami ashimwe ko ari we watanze umucyo no gusobanukirwa ibintu byose ku mubatizo kumenya Imana ibintu byose turabishimira Imana niba hagati yacu haba hakiri abantu bamwe batari batizwa mu buryo bwa Bibiliya babikwiye ku mutima mu izina ry'Umwami Yesu Kristo bakundwa ntabwo bisobanura yuko muba muhindutse umuyoboke w'itorero ibyo bisobanura gusa yuko ko mushaka gusohoza ibyo gukiranuka byose mbere y'Umwami Umukiza wanyu maze mukinjira mu mazi y'ubatizo kubwo kumvira kugira ngo mugirane isezerano ry'umutima nama utabarega imbere y'Imana. Amen. Ntago dushaka kuvuga ikirenze kuri ibyo umwami akore ibisigaye muri buri umwe wese muri twe kugubona. Niba haba hari umuntu utarabona umucyo uva mu ijambo no mu mwuka nategereze ahabwo umucyo n'Imana. He kugera umuntu n'umwe wumva ahatiwe gukora ikintu kitari icyakozwe no kuba wahamirijwe rwose uri imbere y'Imana. Amen. Nzi yuko umwami ari hafi yacu ari bugufi kandi nzi yuko yavuganye natwe yaduhaye umugisha kandi twateye intambwe nshya ijya imbere mu mwuka Imana ari ibidufashijemo kandi twanateye intambwe umwe yegera undi twegerana ubutwunzi bumwe buri mwese na mugenzi we ku bwanyu mwebwe abo twasengeye mu byature n'iminwa yanyu muciye bugufi kandi mwuzuye kwizera mwature yuko umwami yabakijije mwe kureba ko bimenyetso by'uburwayi mwe kureba kuko muri kwiyumva ariko umwami yabikoze ijambo rye n'iry'ukuri iteka ryose haleluya ibyo yasezeranyije arabisohoza nta kabuza izina rye ryera rihimbazwe. Amen.
Kuri twongere
tuze imbere dushimire umwami hamwe kubw'ibyo yakoze byose. Data wo mu ijuru turagushimiye n'umutima wose kubw'uyu munsi kubw'aya masaha kubw'uyu mwanya w'umugisha kuba uri bugufi kubw'ijambo watubwiye ibintu byose birarushaho gusobanuka kuri twe ahatuzengutse harushaho kumurikirwa mu nzira ituyobora ijambo ryawe rirushaho kutubera iry'igiciro cyinshi mukundwa mwami mukiza utumurikishirize mu maso hawe twese iyo tuyobore duha amahoro yawe n'umugisha wawe kandi ubane natwe haleluya mu izina rya Yesu. Amen. Amen.